and I'm with my homeboy Gene.
Gene the Alien.
That's how we do around here, man. Number 23. We major.
Internationally recognized. Your favorite DJ of them all. You are now listening to Gene the Alien.
Machapia jajana godfather miko hapa bado bada miaka kume. Woko nyuma kule utadusume. Strategy ndo jina joe mchezo. Jama medos kwani ya mnago wezo. Ya kuthink badala ya kuwest ink. Video ya tazi naga ma lip sync. Super lady bia kaletwa na wakenge. Kutese utu tudem tunapiga kelele. Hapa kule chakula tamu shika ule na nibure shika ule. Na ukumbuke usumbuke ukumbuke next time. Kiona mesuma katika ya jamii, wati ya jiri na wasani. Kumbuke ya kiliko mbele kuliko wote madua.
Maisha yangu siku wizi apa kule. Toka shule, toka town, mpaka ati, mpaka macha apa kule. Mimi yule hustler. Nasaka ganji apa kule. Familia nayo kule. Toka kitemba kakile. Toka nyuma mbaka mbele. Mafans piga kelele kwenye klabu. Apa kule kwenye klabu. Apa kule twende kaze.
Hapa kule
what that.
Hapa kule
what that.
Hapa kule
what that.
Hapa kule
what that.
Hapa kule
one time.
Hapa kule
one time.
Hapa kule
one time.
Hapa kule
one time. Jinsi boro fancy bajumu napenda trend so you follow something juzi tundo mimeguza bangi basena.
You are now listening to Gene the Alien.
Yuma sidos niko kazi na kesha. Dambi ni kutrust mtiaji na pesa. Girashi le chesa. Izo miwa nimekula ndimu ka offset ile sakadia na nyesha. Maniu kama wanadai e-sport. Pasa utize nyumbovu bado zina distort. So sezi beef buda miu eat pork. Juu yangu msupa esa koligi ya recross. Miwa osha kila time dania basin kofua. When he dope kunishinda Niko impatient kujua nyima local kabisha nini na Ezekiel Mutua. Jumingo mazangu hawezi banta. Ni advice aje jua mziki na weni fan. So cheza mbali kautaki madara. Nyima slick ni vinye tuwa mpaki mascara. So weda buda kazi mina chapa. Hii industry kopo na ganji weni smarter. Na kona la kiongo miakasi lina kaka. Then very soon ni kolabo ya kadibi na papa. Na jumu na jua rende ni wrong. Rende ni ngori hepa buda. You better be gone and let it be known. None of you can compared to the dawn. Bina lipota dani jotu kwa Sierra Leone. So chase dream ayo ndoto taishika. I challenge mefanya watoto jaivisha. Ukona deni we msoto jailipa. Nairobi ya kuna orosho sijai pita. So salute soja na tamos ya chai. Au jeshi yangu kutumia kamfano walai. Na kama bado utacheki Avengers chorea. Junior fala tupu walifanya tano sadai. And by the way story ya Vera na Huda kushindwa kupigwa bona jua ni kwanini. Jua marache duwa japewa stick ya ghetto. Mezoea tu vijana to babini. Nikwede ya sadaka kama pasta wa Kenya. Wanna die copy paste fellow you master.
Oxido number one check. Yeah, once again it's official. Lakini ya tuja come back na suti. Kwanza kaza kamba za buti. Afunipa gekipaza sauti. Nilete old school design ya roof ya makuti. Old school kasa nduku la poster. Makala wameshindo fananisha nduku na roster. Nina mobsters kwenye njumu za all stars. Choki ya monster nkika tembe za roasters. Mr. Fire ni conkiments. Jawai guaya kwa kiwanja I'm competent. Kijichocha I ain't cocky I'm confident. Don't fake the funk motherfucker I don't pretend. Fuck your DJ you mix kaka. Fuck your DJ you mix kaki poof. DJ you mix kaki poof. Fuck your DJ you mix kaki poof. Slap a DJ na mix zake mbof. Hot me a lion tiger mix mbaka ndof. Eh, uneza ita G-Mix ya Kof. Naka I'm cool but I'm that dude. Sifa chafu ka sevens ya masaku. Tag life ile ki amarusha ku. Slap on your face apa uki dance shaku. Unadondoka kwa sin kijichocha kidonda. Mi wachota washi yoko zayam di don man. Aniko bomba chesa iliki na gomba. Niki watomba kwenye look ya gikomba. Sheesh.
I think it's going down right now, man. Shout out to my homeboy Gene the Aliens. You about to mix something up that's out of this world.
Yeah, I had to let these niggas know that I'm in it. And you're lucky if you get more than a minute. I just overflow, give a fuck about a time limit. Creative nigga got bars for real niggas. No time for road diggers. Kuna tofauti ya cockiness na confidence. No skip order lyrically jo hakuna evidence. Ni mada case so hakuna aja ambulance. Najua magunzu attacks kama kanjo. You snitch niggas ni madropouts wa kiganjo. Old heads wako na jokes na magimmicks. Matokeo sani si tunatoast na maginnis. It's not ride over, skiza boss, it's your finish. Until you a cop, stacks to not minding your business. Lil nigga, why you out here talking all that? You bout that life, but have you ever been short at? I rep my city, promote the culture and all that. I've been a leader, no clout chasing and all that. It used to be you'd rap what you really mean, but new rappers joining my memes, not my skinny jeans. On the internet talking about how they run things. Them cheap drugs got you feeling like you really mean. No substance, just bragging and fast rapping. I drop M'Dach, I'm Ziki when they stop clapping. No support media, just gassing the youngins. Me, I don't condone games, I'm still gunning for that number one spot, race still running. Majirani walishikana wakapenya wakati sitna trend fast Kenyan rapper kuna lasagna. Funny shit, niggas get opportunities but stay on some dummy shit. Came up from the gully, bitch, I will never act rich. Petition guy, I need to get on some higher shit. Growing up, my niggas used to roll with the fire sticks. Some deceased, most of them never coming home. We need support, rather build than pick a bone. Stupid rappers always arguing but who the dawn. Send them to sleep, have them waking up to a new dawn. Niggas try to sleep on me, it was nightmares. Rappers up to silly stunts, but we don't care. You niggas not articulate, man, you not clear. I'll be the last man standing when the storm clears. Yeah, I be the last man standing. All you MCs ain't fucking with me. Your best bars, miles and miles beneath me. Same OG, but dope and still me. I be the last man standing. All you MCs ain't fucking with me. Your best bars, miles and miles beneath me. Same OG, but dope and still me.
Yeah, kauna kifua ilete hapa kauna jamini. We bado mtoto blue band na siju na jam nini. Natoka fast forward andora na mini na upini. Na sina kora sio sikia hii verse vini na kam hivi. Hey, mindo nilifuku zanga abba so don't care. Hapa tubishani na makumbafu. Madaba wenyu wamelala kwa class. So na wapea viboko nikiwa rushanga staff room. Wanapanganga sana wale kina Butros. Na matoja zimewashika baja kapo kwa Ludos. Wanamangananga mahaga kwani who knows. Venye na wanyanganya mashamba niite Ruto. Maniga this thing I can't stop. Unavaswa kwani uliandikiwa na Christoph. Madaba wenyu anajishacha kwa kibonga mob na classwork. Imewalemea, look at this house. Yesu Kristo atarudi kama mwizi. Leta pistol kuna umama pande hizi. Na sit this song, ni kuseparate madaba wenye wanafanyanga lingala kama Pitson. Mambo mbaya mbaya ukisikianga jua ni sisi. Tunaishi saba na tufanye kazi ofisi. Ingoma itakubamba na jua kama iko fiti. Na sita tokea kwa video neza nitaka CD. Donifanye collabo na waiter determine. Ambia Museveni, I'm free up Bobby Wine. Unajifanya sana kujua na kujidai. Ngoja kwanza mimi ni retire ndo wewe ushine. Na wakilisha mimi kala mashaka. Na kubalika dipande za yuji mpaka na manga. Watoto dogo wanajishacha na bado wachanga. Na fili sika, nikisikianga mimi sauti ya mbanga. Hey, madaba sikuizu wamekuanga wengi. Na wanabonga chafu neza dhani ya tini begi. Na mashabiki ya wajwangi nini ni nani. Na kuanga tricky sana kwa mimi ndo mnatamani. Mini kaisa mini kama kolo. Amwezi nitisha nini kaile jeshi ya lamba lolo. Nakamilisha hii mchezo solo. Your favorite rapper this time itabidi umemu unfollow. Na leto zito kune za dhani ni radi. Na keep it true kila time big up penadi. Wanaufala sana utadhani ni badi. Wanajijota na wameshundwa kununua baji badi. Hivi ndo miufanyanga kila wiki. Na leta heavy netosha kubali uliza tintin. Hey, na wajaipenda hata iwe nini. Wada kubali hizi pande mindo the next big thing. Huh? Meka underground tangu 90s. Na buda sahi ulisha pitwangwa na wakati. Unangangana huku wa tukutaki. Na this year tunakupoteza, tutakubali, tunakukancel. I told him wakani yangu na it's a done deal. How many dabas waneza fikisha my skills? Ni zero na simanishi kwa nivineshika na kutianga tete na tunakukulaki.
Vile mufanya juu ya handas matire. Maniu kama wapewe pampas wapime. Ambia nyash tumemwaminia basi lakini tukishampoteza kuna comeback nyingine. No comment na hizi kwanza catch up na zile ndio roge kama mimi labda mkamba kwa zime. Kifua utipige we ni master wa kuchocha. Tunakujua we ni mwere we si gangster ya kutosha. Na ikibidi tunakuleta juu. Leo kajana ndio ifeeling in kani deja vu. Ge ukambanga mbono na niuliza maswali unatekwa. Nyara unabaki mteja patikani kutapikwa. Iwe gas stove ama kuni. Lakini wako njaa plus choo hawakuni. So kauna jona bad pass njoo kwa wahuni. Penye mbaya mbaya ngori tunasolve kwa mangumi. Na kauna ngoja chorus ndio hii. Nimejiset bila compass kwa street. Look ni fresh, converse na jeans. Watu player, si tu player, tuko concert na shit juu. Sifati habari, mini nugua news. Dofike hii hali ndugu kwanza nunua views. Hey, niliamini kwamba Mungu wa juu. Juu nilisonge japokuwa, nilifungwa miguu. Check. Be careful who you beef with. I was only 9 when I was caught shoplifting. I had to check on my neighbors to stop snitching. Now I'm giving back to the neighbors and that's real shit. Mama told me I'm a pain in the neck, but that changed when I started paying the rent. My dad changed, he started playing my tracks, but I never changed cause you see the plan was to rap. Now we kicking it with the finest, so I keep on, I miss you, seek him in a kind, yeah. Now my celebrity Kenya who I'm Siba, wameshindwa kupea Vera na Huda Mimba. Maisha ya kuiba, tryna get to me, but busy nkiandika, see I'm tryna be a leader. Got goons for no reason, me I never leave him. Ndo mana nezanga kujishasha kila region. Check. So what the fuck's niggas talking about? Started this shit, now these niggas walking around tryna beef me, neza weka Glock in your mouth. Kwanza free me, cause the media's locking me out. Kwa sasa wanani misuse, na nkikufa kesho na juanta increase views. Kwa my post what I die was a nice dude. That I piece a guinea and I swear bro we miss you. Hey, but it's all fine. I had the same, so these motherfuckers talk about that too. I got my Glock 9. Mama crying, I can toto wangu be careful. Run a man down in my Adidas shoes. Alafu click clack daddy da boom. Scar did this, that, what did I do? You can never distract me and my goon. Nani Kupala in the front line. I know that she love me cause they flow fine. Look at what we done deep with no cosign. Na kuna kitu aneza fanya when it's your time. From today wasoro wa kubali. Na tuwa pain na makoro ni kuban. Haijalishi what they claim for my bro, I'm still riding. And it's true what they say, I follow my crew blind. Cause mama say baby boy you're a blessing. Mama say that was born with a message. Mama prayed I would never get arrested. Mama say it but I never listen. Mama say baby boy you're a blessing. Mama say that was born with a message. Mama prayed I would never get arrested. Mama say it but I never listen. Mama said everything's gonna be fine. I know everything's gonna be fine. Mama said everything's gonna be fine. I know everything's gonna be fine. I should never worry. I know mama praying for me. I know everything will be fine. I should never worry now. Mama praying for me now. Everything will be fine. Yeah.
Alex, bye.